my lips.
Yeah, we're going to call I. Yeah, we're going to see my. I'm fresh in the air. Music.
Oh, hello. Tunula jensulai Homu kwa nuko switi diam Nelwa chitonye zeno jensulai Holi wakabini kwenda muno wabu waki Holi wakabini muno 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 wabu waki Kasmairo kawe Bulipsi kwawe Afresh danger na Hamu beat the music. My baby, kola bika bulunji, my sweet lady. Sikini onunje, liku kizigoi. Kano masanya laze, sibu nobusanya laze. Holi na nye, hindi na iwe.
Double zero.
That's a cowboy.